ndinawe amagama okuba nxolise kuwe ngoba okwanxolisa ngokuwena ufuna uthethe nam andinawe amagama okuba ndicela uxolo baby ngoba okwanxolisa wena beba ufuna uthethe nam
lokholo sithandwa sami ewe ndikumoshile kodwa namngalendo ndiyenzileyo ndiyasola kodwa intliziyo yam yona bibi isakuthanda cela ungandishiyi bibi gele ndithanda wena wedwa angamathela ubonisa ukuba wena ndikuthanda apha ngodisemba bibi gele ndizokutshata asoze ndiphinde ndikubise kabuhlungu ndiyathembisa cela ungandishiyi bibi gele ndiyaxolisa
I will never do it again.